Lelizwe lami nelakho, kuyo sala ngibheka phezulu. iswe ngiyabo izinsuku zonke amasimu namadolobha kula izindaba zethu zachabulisa ithekweli khulu uvulo lwethu phansi kwelanga lase-Afrika ncela ubuyele ekhaya ubuzwa amazwi athandayo leli zwe lami nelakho uyosala ungibheka phezulu.